baganda bange nakubwe kusuka kunyo mwingi kubanga nange bulirwe mbiroza mbulo okusana wungu muzira nolwekyo nsaba Katonda nyambe sikulwanga bimvira mwate ekirala mukyala kyendabye kyekyama amaka gaffe gano ngalabyemu ebikyamu nga teboyisa obubi nesinyiga kibanga ekiraga nti sirina buyinza yata bange njagala mbuze olwokuffe mbyani afuga munne mumaka muno.
Ngeri gyo ntawanira ku bwana bwange kati nange newaddeyo okuva esizaala bubi kuboto sala kubanga tomanya isenu jegenda naba buli balikaone bayolo mulala wamba kwa tata wangereta nendera sidina moyo mubi kubana bafe munange.
Nevoli vato zade katinange nesibye mbiri okuyonja ababona abange. Temune nyaba sajava nangu moyo guncha kademba densulabu vyuru abana. Okumanyonsa nyusize nyumoyo nemunteza ange nkuwade kerienda u. Webalubu tabira angabano vienda barabao bachara mulimu abecheju. Bogendo kumugamba kubwana rubari yombulu natandike nchangenda. Kari nobwense kandi sebata tusekerede lwaki sisekali ngoyo. Abajalo okugobyanga abasajja bana babo mu nyumba ekyomukola bubi bannange.
Remember where you got it first. www.djericom.com